Mabia, Bibola do.
It still made it.
Yetu abiale kamkayo. Shazang la sulo. Yenye do.
Yakanyampili. Kache bubama. Nyula kamina bulantunda. Nyula kadikana. Bebole tali. Yali wakemi mayila chetu mulantondira. Maji mitiari tinda pesha.
Zanasi ya uchepuka mkura.
Amanyema. Abanye mbagba. Kamani janya. Timpale busha lima atizo nyama. Yali wama simame hale. Ndaka swale. Uli maadira tunumbetini. Nsonga tunshele diya mabusuri. Akonkonda nyela nsonga. Ayal bora pamkada cheka zang songma. Nkuto nyate.
Asong simote.
Mina zotu itabadi tunitilabna. Mali bataba.
Gari changele. Yeah. It's a freestyle. Those Nelly freestyle. Nelly freestyle.
Based.